Aquí mi si terrieni care mera curgi vuguta nanu muvuba nanna wanje ngucire kumayanje umenyu kugenda witwa darika nizagushuke isinimi singo ubigutesha inzira nizagushuke wisigutesha ijuru none nusekerwa n'imbisi uzashima imana wibuke nabarira kwibuka kw'ibihe bihimbindi nagahoraga nze nabyo bisa gufasha nizagushuke isinimi singo ubigutesha inzira nizagushuke wisigutesha utesha ucyubu ijuru kandi nuhirwa n'urugendo nuzishongore ngo wishyire hejuru utazaba uwabonye ishitamba kandi ubwibone n'intambwe isubi inyuma nizagushuke isinimi singo ubigutesha inzira nizagushuke wisigutesha utesha ucyubu ijuru uzashake ubuzima n'ibyiza uhire imbanire kubukomeye nyamara wibuke inshuti n'umuryango burya gushaka ibi ntibikwibagize abantu nizagushuke isinimi singo ubigutesha inzira nizagushuke wisigutesha utesha ucyubu ijuru niwumva ugeze aho utakibasha kwiyumanganya wabaye imbata ikibi uzasaba imbabazi ubikunze nibwo bupfura nibwo bugabo kandi nugera mu bihe biruhanya uzibuke ko ibyo atari ibyoherezo wizere ko nyuma y'ubwo buzima hari ubundi buzima bigukomeza umutima nizagushuke isinimi singo ubigutesha inzira nizagushuke wisigutesha utesha ucyubu ijuru nizagushuke.